Tshepo ya bophelo ke na le kganya ke bonala nka ba fatshe ho le jwang ke tshepile ho nna le badimo
Tepela, 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 oh, and I, oh, and I.